impumelelo yami ngiqatha nabakwe Singinyamana mbala nakwabo zalo lami impumelelo yami ngiqatha nabakwe Singinyamana impumelelo yami ngiqatha nabakwe Zwani nawo Shwile nkosi yami kangela sicala lami Bangishintshele bonke basezwani nami Shwile nkosi yami kangela sicala lami Yeah, imbolizi cha zamzingi bophela manqine nyana.